Na hivi sasa ninaomba nimkaribishe Mheshimiwa Hakainde Hichilema, Rais wa Jamhuri ya Zambia.
Ningemwona Hichilema nipige magoti nimpongeze hadharani. Mgombea rais wa UPND Baba Choki anayepinga nani? Asangapya nilumana, as you can see, it took us from nothing to something. Anawapenda vijana, as you can see, nao pia wanampenda. Free education, Mr. City, mwana maendeleo. Just man of the people, na ndo maana mimi na mwindozi. Hata kwa kumtazama tuna mpendeza uongozi. Zambia songa mbele, echeche baba mkombozi. Otani, echeche, cheza nipone. Mr. Peace and Order, we thank you for economy growth. Udadi dadi, hebu cheza nikone. Zambia number one, UPND.
Mwana na mumula chita pretend. Show me what you think he has not done. Mwalete la sonte, power bomba sonte ni sonte. Akufonteni ya bombi, falale tuwa la Zambia kuisonde. From border to border, wale tile Kenya bombe. Mwana ni mise vufusha wololo. Pit by pit, file kontolo. Dati nkonke nkonke, imwe ndungu ululeni. Dadi, imwe fyoze chumwa chitana. Nisumina nisoti sana, nisoti sana, eh, soti sana.
Everything you do for the people of Zambia, soti sana. Soti sana, soti sana.
So daddy, I say send it to Shane. You deserve the sound. Bali na puti.
Udadi dadi, hebu cheza nikone. Zambia number one, UPND.
Daddy, imwe fyoze chumwa chitana. Nisumina nisoti sana, nisoti sana.
Everything you do for the people of Zambia, soti sana, soti sana, soti sana.
The reason why I sing this song, this man is true friends of Tanzania.
Peace, security, stability of Tanzania is the peace, security, stability of our countries in the region. We do understand that if we lose peace in one country, we are all affected.